VeggieMusics.com.
Wendo kitumbua, wendo sambosa, basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wando mwisho areli, kwako nimweka nuka. Walo kwambia nala zuchu siyo kweleo na zusha.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapepole yao wanatwanga maji. Na ongeze bidi kwenye urokaji, tuko teni jibi penzi full charge.
Fanya wainama kwa inuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwa inuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwacha na nawayo kichita, 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 kimi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana ni kupe tango, siku nizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umeme wachakata. Mapenzi mweze kiwango, na umejali utalata. Na mnani jua kyangu, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Chichi, chichi, amuli cha cha cha. Kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nakuachaje sasa.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapepole yao wanatwangaji. Na ongeze bidi kwenye urokaji, tuko teni jibi penzi fulu chaji.
Masifani fanya wainama kukinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka, kukinyanywe kisha ikanuka. Mikwacha na nawayo kichita, 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 kimi. Kwacha na nawe kichita, 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 kimi.